Kun sagale Amerikati, sagale na Amerika sagantan afan Oromo, jalqabe rakuno. Chama arkafun hinda wato ta fi dagge fado ta sagale America bakka jirtanitti bagana gata tani sagale na America sagantan afan Oromo radio ni da fi television ni dan akasuma si tora media hawasa tini magala Washington DC ra kan sini da barsu kopi guya harake bata amaji torba barakuma na de damisha na kala kopsa Ethiopia dimmo mudde de damisa gal barakuma la makura torba kabate ya tejira ordoftoni Kenya ayana kille yokane guya dalota Jesus Christosi kabaja tanu baga itin sinin ga hejenna galgala kana kan sin kensu mesu an bafkadu muradati kopi kenya galgala kana ke sattin kopi wan adda adda dabalate gabasale ga kopi adda dabalate gabasale dimota adda adda ratiye fatnar ka kabna amma to mursa ganta kenya akunu wajinin turtanu usna fera kandursu odudam garas darbin
Rajan humnoti Sudan ke sawallola jiran mallaq an degirti jechuudan United States wuta takalesa tokuma modu modatti matte jirti kunis kanandro Washington Moscow kayo siyasa she adensisu gamla ma giddu denti jechuudan kadubatterra tarkam fi guddata umulisa warani kun ebla barakuma la mafdig dami sadikeesa wal ibde ango humnota warana Sudani humnota degirsa safisa RSF giddu tikankai Angon bulchinsa civil itich of karorfam itun gaindrayo taw kunis rakko buqa insaf deela addunya rat isa gudda jedame akqabsi se bati sadasa ke sarajan putre murti golana ge gumsa katokumma motumota kangarelen walwaranan battala lola akqabani fgargar sena moma akqabusa akamirkana uga fatuf sagale viton kufistei misensonni hafan kurfan putne sana degerun sagale kenaniru tokuma motumota ambassador United States kata an Thomas Greenfield uta takalesa golana ge gumsa fipsa kenanin rajan gareleman mallaqan inna degertu namota naga balaf kala saatiluf qofaada abbajun sagale kenudan gufuta u filatte jechudan ipsa bal agaru inkennine tokuma motumota dubbiman gurmu United States inaga fataman Rajan daldala warqe Sudanif qabdu biyisani quba qabaachu shetu qani garele wal warananif kantau deggirsa meesha bifakamiyu akkamormitu beeksisaniru angawni Sudan kampani lef namota unfa Raja qoqqobbin rakame walin tumsa albudo warqe santasasan egere Sudanif fedi ummatichi waranni kun akkadabatuf qabu miida jedani jiran Tokuma motumota tana ambassador Raja Dmitry Polinsky kanav debi kennanin United States umnota addunya bro ulaga mata shetin muttesuf yalu shetti nigaddina jedan sirna addunya United States indufa mukesat United States biyota bro walin hariro kan ijarat isefa yeduf karaseran ala fayedamudan ofi dromuf qofa akatai ifada jedan Reuters garele Sudan kesa wallolam brade bi argachuf battal takabun dandenye
magalli guddichi biyagini ammitokko guya harra cufame olejiram hawasalen cvktv garewani mormitota motummalloltota ango irrajiru yerone sirabiyatti gara demokrasiyatti debisufi wada sene wan darbev jechudani mormun kuntasifa musa ibsamejiram motummalloltota konorele mamadu duwawayatini ogamamu yero barakumala mafdidami tokko ango qabatu bulchin sabiyatti gara sirna demokrasiyatti debisudafi wada sene ture ata umale ibsa yenya kana basene akka bulchin silol tota ittifufu wambekti sefi mormin kuni irratti kausa associated press gabase jiram jiratoni magala guddicha biyatti akka mana isaneti imbane wutata kalesa kan wamicha diyesani hoggantoni mormitota mormi kanani namitokko rasasan madaye dargagoni heddun immo qabamani hidamu isani ibsani jiru United States hoggantoni motummagini wada motumma sibilota debisani dabu fizenani akka kabajanu gafatte jirtim yemu gara odubratti darbinu mo haiti kesatti ho korre kashalabota kale ho korre acitti huma me namotani kuma kumashani fi ibaja oli ajje suisati fi namotan kumata malla kama numo made suisat abani motu mota gamto mani ibsabasi mbeksi jira uduka nafis tujube
biyya Haiti keessatti hammaata kana deeme haleellaa kashlabbootaan waggaa darbe namoonni 5,600 du'usaaniif kunis kan bara 2023 caalaa 1,000 ol yoo ta'u 1,000 kanneen lakkaa'aman immoo madaawuu yookaan ukkaamsamanii butamuu isaanii tokkummaan mootummootaa qixxataarraa beeksiseera. Kashlabboonni hookkara oofan kun magaalaa guddoo biyyattii Poortoo Piriinsiin irra jireessa to'atanii jiru. Biyyattiin hiyyeettii Kaaribiyaanii kun waggoota 10 tasgabbii dhabiinsa siyaasaatiin jeeqamaa akka turte yoo ta'u waggoota dhiyoo asitti immoo kashlabboota humni isaanii cimaa dhufeen jeequmsi daran hammaatee jira. Tokkummaa mootummootaatti hoogganaan dhimmootii mirga namaa Volker Turk ibsa kennaniin lakkoofsi kun qofti gochaalee suukanneessaa Haitii keessatti raawwataman ibsuu hin danda'u garuu kan namarra gahaa jiru jeequmsa walirraa hin cinne mul'isaa jedhan. Ergamni deeggarsa poolisii Keeniyaan durfam kan Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaa mootummootaan deeggaramu jiraatus jeequmsi itti fufee jira. Ibsi kibxata har'aa bahe akka agarsiisutti jalqaba baatii muddeerra ajjechaa hoogganaa garee humna guddaa qabu Warf Jarmeenii jedhamuun magaalaa guddoo biyyattii naannoo Siitee Soleil keessatti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 207 ajjeefamaniiru. Namoonni miidhaman hedduun isaanii maanguddootaaf sirna amantii Voodoo jedhamurratti hirmaachuu isaaniif hoogganaan kashlabbootaa daa'ima koo summi nyaachisan jechuun waan himateef jecha. Shakkamtoonni kun gara giddugala leenjiitti geeffamanii erga ajjeefamanii booda hedduu isaanii qaamni isaanii gubatee jira. Waajjirri dhimmoota mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa bara 2024 keessa miseensota kashlabbootaaf namoota hidhata isaanii qaban 315 ajjeefamuu galmeessee ture. Yeroo tokko tokkos poolisoonni Haiti haala kana ni mijeessu jedhameera. Meeshaan waraanaa gara Haitiitti yeroo yaa'u baay'een harka gareewwan yakkamtootaa seena. Bahiinsaas suukanneessaaf 1,000 kanneen lakkaa'aman ajjeefamu, 1,000 kanneen lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'uuf bu'uuraaleen misoomaaf tajaajilli barbaachisoo ta'an kanneen akka mana barnootaaf hospitaala tajaajilli isaanii akka adda citu yookaan barbadaa'uuf sababaa ta'e jechuudhaan Turk ibsaniiru.
Muummichi ministeeraa biyya Kaanaadaa erga aangoo gadhiisuu isaanii beeksisanii booda hanga hoogganaan itti aanu filatamutti aangoorra turuudhaa fi karoorfachuu isaanii beeksisanii jiru. Oduun kun kunis bal'inaan.
Muummichi ministeeraa Kaanaadaa Justin Trudeau paartii isaaniif biyya isaanii keessaa deeggarsa dhabaa erga dhufanii booda aangoo gadhiisanii jiran. Doorsisa pirezidaantiin filataman kan Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp meeshaalee Kaanaadaa irratti taarifa cimaa kaa'uuf erga dhaadataniif filannoo Kaanaadaaf ji'ooti muraasi qofti hafee ennaa jiru kanatti paartiin Trudeau Liberaal hoogganaa haaraa argachuu qaba. Trudeau'n ministeera maallaqaa Kiristiyaa Friiland yeroo dheeraaf ministeerota isaanii keessaa akkaan cimoof amanamoo ta'an keessaa tokko ka turan ji'a darbe aangoo erga gadhiisanii booda dandammachuu hin dandeenye. Kan umriin waggaa 53 Trudeau'n muummicha ministeeraa Kaanaadaa beekamoo ta'an keessaa tokko yoo ta'an baasii nyaataaf gatiin mana jireenyaa ol ka'aa dhufuu akkasumas godaansi dabaluu dabalatee dhimmoota adda addaa irratti filattoota biratti akkaan jaallatama dhabaniiru. Hoogganaan Kaanaadaa itti aanu amajjii 20 Tiraamp aangoo qabachuu isaanii dura moggaafamuu oolu. Tiraamp taarifa jedhan yoo hojiirra oolchan wal dhibdeen daldalaa ka'uu mala. Kaanaadaanis ijaa ba'uuf dhaadattee jirti. Paartiin Liberaal bitootessa 24 utuu paarlaamaan hojii jalqabin dura hoogganaa haaraa filachuu qaba. Sababiin isaas paartileen mormitootaa sadan mootummaa paartii Liberaal sagalee amantaa dhabuutiin nu kuffisna waan jedhaniif jecha. Kun immoo filannoon akka geggeessamuuf sababa ta'a. Hoogganaa haaraan filatame tarii yeroo dheeraadhaaf muummicha ministeeraa ta'ee turuu dhiisuu mala. Filannoon birraa keessa geggeessamuuf jiru paartii mormituu kan safuutti cichuuf akka injifatuuf gargaaru hin oolu.
Haalli qilleensaa akkan qorruu fi cabbiin marsaa lammataa kutaalee Yuunaayitid Isteetsi gama kibbaa keessatti muudachuudhaaf akka jiru ibsamee jira. Kunis.
Cabbii guddaan naannolee Yuunaayitid Isteetsi yeroo baay'ee qorra jalaa miliqan keessattillee kan mudate yoo ta'u kutaalee kibbaa tokko tokko keessatti mukkeen kuffisee Filooriidaatti qorri akkaan sodaachisu kan mudate ta'uusaaf kanneen Daalaas keessa jiraatanillee huccuu qorraa akka haguuggatan taasiseera. Kibxataarraa Teeksaasii qabee hanga galoo galaanaatti ganama haalli qilleensaa qorraan digirii Faranaayitii 10 hanga 20 kan ga'e yoo ta'u 0 gadi ዲግሪ ሴንቲግሬዲ ቁልኒፍቱ ቃሻንገው ተጃጅል ያለቀለንሳ ቢዮለሳ በክስሴራ አልቀለንሳ ቀበና ናኖ ቴክሳስ ከሰት ሃንገሮ ቢቦሪት ከነትፉፉ ተኡሳፍ ታሪ ዳላሲን ደበለቴ ኩታሰነ ከሰት ተከሱመስ ኦክላሆማ አርካንሳፍ ሉዊዚያና ከሰት ጨቢን ሮቡመላ ኩታሌ ገመክባ ቢየቲ ረጅሬሲ ቀበና ተኤቱሬ ጨቢ ሰበበ ኡፈቴፍ ዳንዲውን ጉርጉዶን ረዴሙፍ ረክሳ ከታ የዮተው መንንበርኖታ ጾፈሙፍ ኢብሳንሌ አባሙ ለቀብሲሴ በለሊን ጠያራ አደጭቱፍ ሰበባተው አከደንደው ኢብሳሜራ ዳንዲውን ጉርጉዶን ካንሳስ ያነብራስካ ኩታሌ ኢንዲያና ሃንገቶኩ ጨቢን ዋን ኡፊፈሜፍ ዋርዲያን ቢዮለሳ ኮንኮላታ ዳንዲ ረትደንቀመን አከገርጋራኒፍ ቦባአኒሩ ተጃጅል ሊሃለቅሌንሳ ቢዮለሳ ጨቢ ሃማን ካንሳሲፍ ሚዙሪ ከሰት ሙደተ ቅሌንሳ ሃማ ሰአዴ ተኮት ኪሎ ሜትር ተርባ ተሚለማው ቡብሱ ለቀብሲሱ ሳገባ ሴራ አከከቺ ሲኩን ሃንገ ኒው ጀርሲ ትሌ በበልአቴ ጅራ ኩታሌ ዩናይትድ ስቴትስ ገማ ባሃ አርከሳዲ ከሳ ለማከሰት ውጣታ ከሌሳ ቆራ ነማ አዶቹ ቱቱሬ ኩታሌ ቨርጂኒያ ኢንዲያና ካንሳስ ከንታኪ ከሰት በላን ኮንኮላታ ካን አቀበዮተው በለሊን ኩመለማፍ ኢበሰዲ ኦል አደጭቴ ዮጥቃት ኩመሰገሊፍ ኢበቶኩ ጉቱማ ቢየቲ ከሰት የሮ እት በለሊያን ደበርሰኒ ከኡ አበኒ በለሊ በክስሴ ጅራጀቹራን ኦዱ ገባስቶኒ አሶሺየትድ ፕሬስ ኩታሌ ቢየቲ አዳዳራ ገባሰኒሩ
አየ ሆዱ ዳፍቱ ጁቤ ወራን ገለተፈና አመሞ ገረገባ ሳላ ከኛታ ነው ትጨና ኢትዮጵያቲ አያኒ ቅሌ ዩኬን ጉያን አለውታ ክርስቶስ ነሞተን አያኒቻ ከበጀኑ ብራቲ ሰገንታ አደ አዳቲ ነ ከበጀሜ ኦሌጅራ ናኖ ኦሮሚያ ከሳ ጎዲናሌ ራኩን ነገኛ ጅሩ ከሰቲ ጅራቶን ጅራኑ ሰባባ ወልቲ ቡኢንሳቲን ካንካይ አያና ካና አከከና አንዱራቲ ሚረገመቹ ini akka hin kabajne sagale amerikati himanijru kannin magala finfinne ke sajiranu mo omishalen ayyana fi barbachi satani gatin isani dabalusim gamachudani ayyanicha kabaja jirachu isani himaniru sahay damto dabalata qabdi dimakanaratti
ayyan qille akka adatiste akka amanta kristana ti qopile garagaratin kabaja majiru namoni yadisani kinnan adishtay gamachu መጋላ ፍንፍኔራ አያንች አከሚን አያንፋቻ ከጅራን ሰገሌ አሜሪካፍ እና ኢብሰን
አያኒ ባኛ ጋር ይዳን ወንት ፍንዲ ነመት ካንቶሉዳ አንስ ባኛ በሬዳዳ ያው አከድራዘን ላይ ካለንቲ ባዮሉ ከየራደሩ በለተዋቀኝ ወንድም ትሳይ ጋር ነመት ይዘሉ ማከተት ማን ደወል ተበሰም ይወልዳዳ ወተበሰም ይራን ያነጋቶ እንደዩ ወተበሰም ከተወል ይደመሳጀራ
ኦቦ አስፋው ሞሳ ነሞት መጋላ ፍንፍኔራ ልብስ ነከይሳ እሳንቶኮ አያነ ቅሌ አከሚን ከወጃ ከጅራን እና ኢራን
ከነያና ከያግኖ አንዳንዱም አትወኑ ትወደዴ አከደራ ምጥ ማደበሌራው አላ ኩኖ ማቲዎች እንደበርታ ያራ ወልደኝ ይረግረግ እንደገና ማቲ ሮማጀራ ኩኖ እንየዋን ለጥላ ለጥላታው ለጥላታ
ከሱማዩ ጉዲነ ሽዋካባት ጉክሲ ፈርዳፊ ተበቅሌቲን ከወጀማ ጀቹን ወጎተም ራሳን አሳወረኩ ነገኛቲን ቀበናይራ ከንጀዳነሞ ኦቦ ኢሚሩ ታፈሳቲ አና ወረጃር ሶራ
ያሽራ ገዲ ፊቼ ከነራኒ ቱፋ ያው ጉራቸ ከነራ ቱሉ ሚልኪ ድራራ ገዲ ጉኖንዱ ቢሳቱ ወድማቲ ገዲ ከበንሊ ፊቼኔ ከነራ ጀለ ሙልኪ ሳድራ ካሴ ሰምበተራ ገዲ ማላቱ ሬቹ ረጋጋ ፈገይነ ጋታቲ ይት ወሪ ፈርደከ ፈርዱር ሳኒ ኢዶን ነው ፈርዳጅራ ኢዶቱ ጋታ የታሪ ቆተሙ ሎንቱ ዴዳ ፈርዲን ቱራ ኡላ ኦገ ሆቴ ከነራ ቱቲ ከነራ ይገድራ ናኖ ገደ ከጀሜ ከና ዳይትላ ሲከነራ ባይናን ንን ዱፍቴቹዳ ያበቱ አያነ ከነጋ አለ ከናን ከበጃ ቱሬ ኬሌ ተበ ቤከማ ደቹዳ ከከይሰቶ ከገንደ ሆቴ ከነራ ከኒ ተባተማቱሬ ካ ግሪሳኒ ተባተማቱሬ እጋ አማ ሃል ማጋ ከና ወልከበቴቱማ ፈረዶን ኮኔስ ኬሌን ኮኔስ ናን ሌንገርማ ባተስካና ዲሜቱማው ዳጌቤት ክርስቲያና ከና ሃለንገል ቹረት ረኮ አዴጅት
ነሞን መጋላ ፍንፍኔ ከሰጅራን ከበጀ አያኒ ቅሌ ከና ወሊ ወልከብሲ ሱዳን ቃሌን ሰገቲ ሂማቱ ከነን እዶ ወረኮን ነገኛ ጅሩ ከሰጅራ ተነሞ ረኮን ነገኛ ሚራ አያኒ ፈና አከጀላሚ ድበቱ ቃሌን ሰገቲ ከና ወሊ ወልከብሲ ሱዳን ቡልቺንስ መጋላ ፍንፍኔ የሲ ኦምሻሌ አያኒ ቅሌ ዳፍ ኦላን ካራ ወልዳ ሸመቶታ የሱን ቃሌን ገባ ተዝገበይ ሱዳ ፎጅቻ ከቱሬ ቢሮ እንደልደላፍ ኢንዱስትሪ መጋለቲ ibsaa tureeraam. Haa ta'uuti ammallee hawaasni fedhii fi dhiyeessiin akkasumas gatiin akkaataa jedhameen hir'achuu hafuun namni akka barbaadetti ayyaanicha kabajuuf danqaa ta'eera jechuun dubbatu. Obbo Markabuun godiin Wallagga Bahaa aanaa kiramurraa yaada kennaniin yeroon kun yeroo oomishni gahee jiru ta'uun midhaan akka xaafiif qamadii gatiin isaanii fooyya'aadha. Garuu gatiin shaqaxootaa fi wantoota ayyaana ittiin oolan gatiinsaa daran dabaleeraa kan jedhan immoo haadha siinqee faayitu wadaajooti. Aanaa dabra ilbaanu sirraamu.
Haalli gabaa tokkichi bareedaa nuti zayitiin abbaan neetiroo shaati 1,400 lukkuunis 1,500 kan jedhamtu hin jirti. Buuphaan qarshii 15.
Haati siinqee kunis dabaluudhaan akka ibsanitti duraan yeroo ayyaana qillee kabajan nyaata aadaa dhangaalee garaagaraa qopheessuudhaan firaa fi ollaa akkasumas namoota tapha qillee fi gugsii fardarra oolaniif kan kennan ta'uu himanii yeroo ammaa garuu sababa rakkoo nageenyaatiin gugsiin fardaas ta'e taphni qillee akka hin jirre ollaanis akka kanaan duraa walitti deemaa akka hin jirre eeruudhaan rakkoon nageenyaa kun furmaata argatee ayyaana kana akka duraan kabajanitti deebi'anii kabajuudhaaf hawwii qaban ibsaniiru. Namoonni keessumaayyuu bakka rakkoon nageenyaa jiru keessa jiran ayyaanicha haala yaaddoon guutame keessatti dabarsaa akka jiran kan himan yoo ta'u kanneen magaalaa Finfinnee keessa jiran ammoo qaala'insi gatii ol ka'uun kabaja ayyaanichaa irratti dhiibbaa taasiseera jedhu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahii Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee amma ammas gara Yuunaayitid Isteetsitti deebina. Manni maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi wixata kaleessaa walgahii taasiseeni. Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi itti aanu ta'anii filatamuu isaanii seeraan raggaasisee jira. Karaa biraatiin waggaa 4 dura amajjii 6 bu'ii filannoo bara 2020 isa Joo Baayiden immoo ani mormuudhaan teessoo mana maree bakka bu'ootaa irratti haleellaan raawwatamee ture si yaadatamee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Katrin Gibson qopheessitee miti kuufiqaaduu akka taanutti nuuf dhiyeessa.
Seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti bu'aa filannoo mirkaneessuuf kan jeequmsitti uumamee ture waggoota 4 booda wixata kaleessaa adeemsa tasgabbaa'aa fi sirna qabeessa ta'een koongiransiin yookaan manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp filannoo bara 2024 mo'achuusaa mirkaneesseera. Warra harka caalaan seenetii dhuunfataniiraniif hoogganaa haaraa kan ta'e John Toon injifannoo kana dinqisiifateera.
Republicans improved our margins in nearly 9
countywan yokan konyale United States ke sejiran kan dibenta sagaltamatti diyatun republicanonni daqabumma ke nyfo yesner akasumas demografi hunda keessatti karaa dhiyeenya qabuun deeggarsi keenya guddachuun tumsi ripaabilikaanotaa bal'aa cimaa fi guddachaa jira. Amma hojiin jalqabu ajandaawwan keenya geessuu irrattidha. Pirezidaant ripaabilikaanonni deemuuf itti qophiidha. Itti aantuun pirezidaantii Kaamlaa Haaris Tiraampiin mo'amuu ishee cinatti bu'aa filannichaaf beekamtii kennuun dirqama ishee kan heeraa guutteetti. Itti aantota pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi aangoorra osoo jiranii pirezidaantummaaf dorgomanii moo'amuun bu'aa filannoof beekamtii kennan lama qofaa turan bara 1961 Riichaard Niiksanii fi bara 2001 immoo Al Gore. Kaamlaa Haaris wiixata garaganamaa ibsa ishee waraabamee gadhiifame irratti barbaachisummaa aangoo karaa nagaa dabarsuu irratti xiyyeeffattee akkas jechuun dubbatteetti.
This duty is a sacred.
Dirqamni kun dirqama qulqulluu an jaalala biyyaa heera mootummaa keenyatiif amanamummaa ta'uudha fi amantaa uummata Ameerikaa irraa qabnuun an irraafamne saniin waan qajeelfame.
Xiinxalaan sagalee Ameerikaatti hime tokko immoo dirqamni kun hooggantoonni Ameerikaa adeemsa dimokiraasii kabajuun aadaa yeroo dheeraaf turedha jedha. Kun ga'ee isheen bahachuu qabdu kan kaayyoo fi akka yaadametti raawwachuuf deemtudha. Akkasumas kaka'umsa isheen aangoo karaa nagaa dabarsuuf qabdu kan agarsiisu addatti immoo yommuu nama filannoo moo'amte taatu. Kuni ciminaa fi of kennuu falaasamoota yeroo dheeraaf turanii fi ammas itti deebi'uu qabnudha. Garuu immoo miseensonni koongiransii kan dimokiraatota amajjii 6 barri 2021 irraanfatamuu hin qabu jedhu. Namoonni dhuunfaan baay'een seenaa amajjii 6 irra deebiin barreessuuf yaalaniiru. Dhugaa jiru dhoksuu yookaan immoo akka waan guyyaan sun guutummaatti gaarii turetti fakkeessuuf yaalaniiru yookaan immoo akka waan taateen sun jaalala biyyaa guddaa ta'etti sun soba ifaa fi salpaadas barakuma lamaf digdemi lama keessa koreen miseensota kongiransii demokiraatota irraa nama torbaa fi kan ripaabilikaanota irraa nama lama of keessaa qabu taate gaafa amajjijaa ta'eef Trump soban filannoon akka waliin dhahamee irra deddeebi'uunii fi deeggartoonni isaa kaapitol galma mana maree yuunaayitid isteetsitti akka seenaniif kakaasuu isaaf itti gaafatamaa isa taasiseera. Trumpii fi deeggartoonni isaa baay'een garuu koreen kun madaala isaa kan hin eegganne jechuun qeequun kanneen himannaa yakkaa gaafa amajjii ja'aan jiraniif dhiifamni taasifamuu qaba jechuun yaada dhiyeessaniiru. Trump amajjii 20 dhufu kanatti marsaa lammaffaaf akka pirezidaantiitti sirna kakuu raawwachuuf jira.
Hayyee amma immoo gara gabaasa addaatti darbina nu wajjiniin tura. Biyyi andaarabaa Afrikaa irratti argamtu odolli Seychelles bakka biyyoottani aangoo qabanii addoo qabanii addunyaarra jiranu irratti wal dorgomaa turan ta'uudhaan beekamti. Chaayinaan biyyattii keessatti miila dippiloomaasii gadi fageenyaan dhaabbate yemmuu qabaattu kanatti Yuunaayitid Isteetsi immoo waggoottan dheeraa booda deebi'uudhaaf murteessuun ishee odolittiin ammami akka bakka tarsiimoo galaana Hindii irratti argamtu ta'uu ishee agarsiisa. Dhimma kana irratti gabaasni Keetii Baatileetiin qopheeffame akka taanutti dhiyaata waliin na caqasu.
Biyyi galaana Hindii irra jirtu yookiin odolli Seychelles bakka suuraa guyyaa cidhaatii fi gaarii taate qofa miti. Waggoottan dheeraadhaa fi biyya ija mootummoota addunyaa aangoo qabeessa ta'anii keessa seentee jirtuudha. Silvester Radigonde ministeera dhimma alaatii fi tuurizimii mootummaa Seychelles waa'ee haala biyya isaanii yeroo ammaa irratti akkas jedhan.
We do notice that there are various powers versus countries.
Humnoonni guguddoon adda addaa biyyoottan adda addaa nuurursaa akka jiran ni beekna. Seychelles murtoo mataa ishee murteeffattee jirti. Daangaa biyyattii keessatti biyyi kamuu buufata waraanaa qabaachuu hin danda'u. Waraana biyya alaatiif buufata ta'uu hin dandeenyu.
Biyyi galaanaan marfamtee jirtuu fi kallattii ba'aa Afrikaa kallattii kibba biyyoottanii galoo galaanaa irratti argamtu kun biyyoottan akka Yuunaayitid Isteetsi, Indiyaa fi Chaayinaa durii kaasee amma har'aatti hawwataa jirti. Bara 1963 yemmuu lolli dhukaasa malee yookiin inni Cold War jedhamee beekamu Yuunaayitid Isteetsi fi Raashiyaa gidduutti taasifamaa jiru. Yuunaayitid Isteetsi handhuura biyyattii Maahii irratti buufata saatelaayitii basaasaa ijaartee turte. Lammiin biyya Seychelles umriin isaanii yeroo ammaa waggaa 73 ta'e Paul Chow waa'ee waraana Ameerikaa yemmuu sana biyyattii keessa jiru ni dubbatu.
I was the head of the basketball.
Hoogganaa garee kubbaa kaachoo biyyattiin ture. Garee teekinishaanotaa Ameerikaas turanii wajjin taphachaa turre.
Erga mootummaan Sooviyeet kufee booda Yuunaayitid Isteetsi embaasii Seychelles keessaa qabdu cuftee ji'a tokko booda immoo buufata saatelaayitii basaasaa sana cuftee baate. Gara waggaa 30 booda waldorgommiin Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi mul'achuu jalqabe. Ijoowwan namootaas gara Seychelles ilaaluu jalqaban. Adhaam Luuftii fi yeroo ammaa Seychellesitti bakka bu'aa yookiin dhimma raawwachiisaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waan jedhan qabu isaanis dhimma kanarratti.
The reopening of the embassy underscores.
Embaasichi deebi'ee banamuunsaa Yuunaayitid Isteetsi tumsa Seychelles waliin qabdu irratti fedhii qabaachuu ishee agarsiisa.
Embaasiin Chaayinaa Maayii keessa jiru dhimma kanarratti gaaffii dhiyaatee fi deebii kennuun barbaanne. Waashingteen erga Seychelles irraa miila fageeffattee booda Chaayinaan biyyattii keessatti fudhatama dippiloomaasii argachaa dhufte. Doktorota ishee gara biyyattiitti ergite. Hospitaalota ijaarte. Mannoottan jireenyaa warra harka qalleeyyii ta'anii fi ijaarte. Galma mootummaatii fi manoottan murtii tolaan ijaarte. Dhaabbata televizyiinii mootummaa biyyattiitii fi gamoo ijaartee kennite. Dhimma garaagarummaa Yuunaayitid Isteetsi fi Chaayinaa irratti ministeerri dhimma alaa Seychelles Silvester Radigonde dabalanii waan jedhan qabu.
The difference is that China's support to Seychelles.
Garagarumman jiru gargarsa China wan qabatamada ijan arguni dandama gargarsa United States gocha jirtu garu inargitu
hojira wattisani motumma United States in Adam Luftisin imma kanarratti debi qab.
Rather than building buildings, we're building capacity. And wherever we
nutigamo jaru damanna dande tijara jira bakka gargar sabe kum sake nu dande nyuratni ojenna dimato anno qoricha sammu nama darresu hala sirna sera umna policy jabe suratto jechu nu gamachisa egreda free facasun akagamo wan defe mulatumiti karakan angumache gochun wan calach barbach sata itawsani amanna
ata umale kuni ammayyo amanta jiraatto ni biyatti United States if kabanu wan hawachu dandayin fakkatu. Francis Woodcocke magala guddetti biyatti Victoria Kesam jiraatu akas jedan.
China helps the Seychelles a lot.
China and Seychelles in eddu gargara jirti ummanni kenye China daf ilalcha gari qaba United States ratti garu shakkitu jira isaan bara sagaltamoota keessa deebi'anii waan deemaniifi dhuguma Ameerikaanota waliin aga sanaa quunnamtiin qabnu.
Yommuu jiraattonni biyyattiin biyyoottan gurguddoon wal dorgommii keessa jiranu akka dhimma itti bahaa jiranu yaadaa jiranu kanatti ijjannoon pirezidaantii biyyatti Raven Ramkalawani waan ifa ta'eedha.
Seychelles is not part of this.
Seychelles kan garee kamiyyuu miti. Buufata galaanaa keenya irratti dooniiwwan waraanaa chaayinaa ni simanna kan indiyaa kan awurooppaa kan yuunaayitid isteetsi ni simanna sababaansaa hundumaa wajjiin waan michuu taaneef.
Waan geejjibni doonii galaana irraa boba'aa fe'ee imalu harka sadii keessaa harki lama achirraanii darbuu fi galaanni indiyaa karaa barbaachisaa ta'eedha. Kun immoo biyyoottan gurguddoon addunyaa kan akka chaayinaatii fi yuunaayitid isteetsi yommuu dhiibbaa mataa isaanii huumuudhaaf wal dorgommii irra jiranu kanatti Seychelles wiirtuu siyaas dachee yookiin ji'oopolitikaa taatee akka jirtu ibsa gabaasni Keet Bartleetiin Seychelles irraa VOA'daaf qophaa'e kun.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qorxii galgala kanaaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa waatsaappii keenyaa 2241 11 44 irratti ergaa sagaleetii fi suur sagaleesi nuuf kaa'uu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenyaa har'aa Eliyaas Asmaare, gulaalaan viidiyoo keenyaa Maatiyuu Giraant, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa yeroo ammaa nu wajjiniin turan kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma deebinee wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Warri ayyaana kabajaa jirtanus ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.